hari kuri iyi mvugo yo kubura abadiporoma se nyine ngira ngo bariya nabo amagambo yenda baba yatejwe n'ibyo aba yavuze. Iyo ugiye kumva nk'umuntu uvuga ngo ntiherambe ngo ayirihiti ngo nzagusekuruza n'igihe cyanjye ngo sinamushutse ngo ntabwo bazamenya icyabahitinze akarangiza akavuga ati ntazanshobora, byaba muri politiki, byaba ku butaka, byaba hejuru, byaba mu mazi. Ati nanaho yarangiza ati hariho umurongo nashyizeho, ibyo bikwibutsa kera tukiri abana ndibuka twagera dufata akantu mu nzira akavuga ngo nurenga aho ngaho turarwana.
Ndakumena
urabona yagize nk'iby'abana ibyo nangira ngo nitura ngo tuzakubita nk'umwana, ubwo atangiye guca imirongo mu nzira akavuga ngo tuzamushobora. Bikiva mu mvugo, ibi ni imvugo mbi cyane, ntabwo wabwira abantu utyo ngo ntacyo mushoboye nawe ntacyo mwana akora nubwo naza nkagukora muri ijoro ntakiri bukore. So ngira ngo imvugo nabo bagomba kuba bateriye bagendera kuri ibi ngibi byacu ibyo yavugaga niko bagerageje kumusubiza.
Rya jambo ahubwo Perezida Kagame yaravuze ngo yavuze ko ngo intoki zimurya. Kera hari abantu bajya kuvuga abantu b'ibisare cyangwa b'ibikenya nyine bavuga ngo amaboko arabarya babuze uwo bakubita.
Intoki ziranda ngo nigomba umugabo bishaka ko mu Rwanda sinjye sibwo yabwiraga baba batabumva.